ayintonisusha meso akho the icontact isikhuluma ngamehlo ayintonisusha meso akho the icontact isikhuluma ngamehlo dala ngisho ukuthi impela mina dala ngisho ukuthi impela mina
intombazane wangibeka kamnandi wangibeka intombazane wangibeka kamnandi wangibeka intombazane wangibeka kamnandi wangibeka intombazane wangibeka kamnandi wangibeka
Thank you.